exclusive from ZambianMusic24.com.
Blue Sky Music.
Blue Sky.
Ghetto Gospel
Music.
Mashainama. Yo, showing love na support. Tanshi Wufi. Wa benefiti la moche muli yufi. Fazona, si waza kuprichingila. Salari wa wapanga kopati. Wakuibila, gawachitika wapanga. Jebele mwani, no sibati. Awa pempula, evaluani. Giving people everything they wanna use. But in return, ni matus anyway. Nichalo chakaena.
Ichalo.
Nichalo chakaena.
Ichalo.
Ichalo chakaena.
Ichalo.
I guess ichalo chakaena.
Ichalo.
Ichalo. Pretending to be family, can she using me? Baline cheerling, baku want to bullying me. Wasazi kuna money, the ants pulling me. If one team one niluli, nobody's ruling me. Vena vabo ni vao, bavatu ni vatu bonze. Gauna banza koba so, selase ukose. Vamuta shakari kuitobo kuba kuipaisha. Waya itaba teki after kumpailisha. Inyabantu baso, ndaba kobeka kubaya. Ngabalina ifwe, vapendesha fiaba kaya. Habate, waka kuleka kofye waya. Ukesa sanga ifyali beneficio kale waria. Habana valia benefiti nkuriva. Ka nalifamu baya inenga kare nabaria. Kanshi nakakelo bala kakonga mokaria. Vya kulole shakofie imbikale waria. Pona true color kosa mundala. Muntu movie that's why sininga charginge mushala. Muntu wa black kayangati kutasha ni chimo. Tete atashe pafili ten tatashi she chimo. History nisha isele lili abantu kilensele. Thinking team tetisele nebo wasela ine. Paka fienka wine lonji tinane wine. Banda itinane mwine bise dili. Showing love na support, tanshi wufi. Wa benefiti la moche muli yufi. Fazona, si waza kuprichingila. Salari wa wapanga kopati. Wakuibila, gawachitika wapanga. Jebele mwani, no sibati. Awa pempula, evaluani. Giving people everything they wanna use. But in return, ni matus anyway. Nichalo chakaena.
Ichalo.
Nichalo chakaena.
Ichalo.
Ichalo chakaena.
Ichalo.
I guess ichalo chakaena.
Ichalo.
Tinga yese siba natashepo. Tina tandiza po bati siba na kampepo. Tina yesa tuchawa siba na tuonepo. Bati pali mistake walimpiki lapo. Tima panga po ifyalo ngatuli kuchalo. Na pebezo vome la pamanje baletino. Ama phone tulalisha bati bala flesha. Ba ifyo tatuesho bupu wa tatuesha. Ala wafya muntungali best school. Demu pela advisor tinambo paka nzelu. Kwa ito laiti na inenda panga mafao. So kufo ya fie solution ino tati ni vao. How can you develop? Hey, na wantu wa filia. It's like negativity mubongo ila filia. Ubububa wafula geule bakfula. Ndo mfwa tulo mfwa ninchi fiati tulazula. Bano chalo ala yali shupa loyoti. Luali rupwa bese na kungena no tinga lesa alemba. Can't deny goti. That's why zi ufa ni zi ufa goti ni goti. Big shout out kuwa mpechi mwemwe. Na babu okutali na ngunshimi mwene. I don't know where I could have been. Kwa bula imwe nisemu blacki muzungu Chinese na mwenye. History nisha isele lili abantu kilensele. Thinking team tetisele nebo wasela ine. Baka fienka wine lonji tinane wine. Banda itinane mwine bise dealing bine. Showing love na support kanshi wufi. Wa benefiti la moche muli yufi. Fazona, si waza kuprichingila. Salari wa wapanga kopati. Wakuibila, gawachitika wapanga. Jebele mwani, no sibati. Awa pempula, evaluani. Giving people everything they wanna use. But in return, ni matus anyway. Nichalo chakaena.
Ichalo.
Nichalo chakaena.
Ichalo.
Ichalo chakaena.
Ichalo.
I guess ichalo chakaena.
Ichalo.
Singing that up when ichalo chakaena.
Blue Sky. Exclusive from ZambianMusic24.com. Music.